ngithumbe eli thumbi kana lami likhulu ngicabanga imali eningi eliningi ngicabanga imali eningi eliningi mfana kithi asikhulu sikwazi ukuthola imali eli mali sicabangela abafazi abafazi sicabangela abafazi abafazi sicabangela abafazi ulobu biza bebereza ngekelezo funani memeza ulobu biza bebereza ngekelezo funani memeza achu ilendo enamandeva amathathu ingakho ngithi memeza 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 mfana kithi memeza 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 ingakho ngithi memeza 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 mfana kithi memeza 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 mfana kithi memeza ingakho ngithi memeza 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 mfana kithi memeza 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 ingakho ngithi memeza 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 mfana kithi memeza 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 mfana kithi memeza ingakho ngithi memeza Choli imali elimali sicabangela abafazi abafazi sicabangela abafazi abafazi sicabangela abafazi lokhu biza pepereza kekeleza ufunani memeza ulokhu biza pepereza kekeleza ufunani memeza ingakho ngithi memeza I'm the road and the truth, I'm the road and the truth. Saying it and the chiniso. Ufuni maliam, tamu tapa wane sufunu fana nam. Usazo kuzuga feti, sende lente lusazo lhaba. Infana gita, lanu zo twala. Uya zala, this is the sakjala. Infana gita, lanu zo twala. Wasuga sugela, afasi ketang, piano tedi sugela. Asanzo wenzani, inga shela. Ukataza bantola bangani in jail. Dile klapi nisha iba sashinga nena. Enganeni unganeni unganeni ufunani ngamafata enseta imalume khuluma naye ebisukusela emabhena umbenge ngena memeza 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 mfana kithi memeza 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 ingakho ngithi memeza 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 mfana kithi memeza 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 mfana kithi memeza ingakho ngithi memeza enamandeva amathathu